Yeah.
Kill up on killing it.
Boom Bronx. A wang it. Q-A-Line is in the building. Been my Wenger Street kid, still rapping Kiwa side. Bomb Bronx to the fullest, home till I die. Tango ends in Facebook, tuna post, bila like. Leo sauti na jeleza ikipenya kwa kila mic. So I'm talking to the fans now. Nini mnataka kama jibu rhyme? Basi kwangu ni nyingi mtapata. Mezuka kwenye rap kama na jini makata. Ndo mana marapa wenu na nzaga mimi wanafuata. Yo na run tizi hip hop, na run DSM. Na badili flows, kila mtindo never be the same. Kubali kata, I'm the hottest rapper kwenye game. I'm your favorite's favorite. Saluti zije kiwa lani na nijua kijana nileshindikana kwenye fane. Hii ni bomb Bronx, hakunaga drama wala utani. Na shusha mabomb, goma zimejazana kichwani. Kama soja nishapewa order vitani. Gun kwenye shoulder na katisha boda machakani. Staki soga wala ngoja samahani. Nisha koki nidondoshe moja moja kitu gani. Sibishi hodi wanashtuka, I'm in the building. I'm into what I always do best, I know you feel me. Ili unyeshimu sio mpaka nkutie doa. Pima wenge nembo kubwa so usichukulie poa. Mtoto akiwa lani na chandoto kitandani. Bado na komana hizi changamoto za kitani. Wanangu nyomo napitia misoto viwandani. Wengine wamechoka na okota makopo jalalani. But I got the game, tema voko kama utani. Staki kujiusisha na vitoto mayawani. Hawajui rap, wamejama koko tuvichwani. Wanajiona wanyamwezi kumbe loko kwenye fani. Wajanja tupo tumenyuti kwenye rada. Jeans kubwa chini buyu hakuna suti wala rubber. Tuna wachoro wakishindana Gucci na Maprada. Na bado ananuka puya kama uchi wa kahaba like shit. Hatuja sign international labels, ila rap zetu ziko international levels. Acho force tuna ngeli zao za kusuasua. Wakiposti ulaya ujue wako Njombe kwenye tour. Highway ka defender, hingoma nekali kwa ma DJ na ma presenter. Hainaga kupoa kila day na vyo kwenda. Soja chie mzee, weka replay kama ukipenda. Mena pambana kwa kutegemea God's glory. Wachawi chungu nzima but I don't worry. Na wakunjia wame to no story. Wakizingua middle fingers up, oh sorry. Watoto mungu atufeli, we gon' make it. Na tuko real in a life, we don't fake it. Atogo pagi distance, we gon' take it. Kwa rap I'm the ways even if you gon' hate it. Na haimanishi kwa michongo sipati. Lasema tuniko real mana wongo sitaki. Unaeza niona batas ofu kweni koko masaa. Kila mtani kwenye foleni za mihogo chapati. Game is tight man, hakuna kuplay fair. Watoto dogo meji mix, hiso daycare. You in a city bus and can't afford to pay fair. So if you want my help, don't move, just stay there.